Here's another one. Here's another
yaka, one. Yaka, yo, yo, yo.
Yeah.
Yo, yo, yo.
Touch.
King Easy.
Beba, shah, beba, shah, beba, shah, beba, shah, beba, shah, beba, shah, beba, shah. Jini dena, kazi na salamba kena penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Ushindi tena. Kazi na salamba kena penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Hewa sha, hewa sha sha, hewa sha, hewa sha sha, hewa sha, hewa sha sha, hewa sha, hewa sha sha.
Nataka nione machizi wa kifloss. Cross, pita paka boda zipitiki. Cross, vunja hizo kuta za biskuti. Cross, shinda zile sema zishindiki. Loss, kila anachofanya ni ushindi. Boss, nataka nione wakifloss.
Bosa, 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 bosa,
bosa,
bosa,
bosa. We're so king, acha kucheza ni your crown. Mindo king, sasa safisha your crown. We're so pimbi, ila lazima wende down. Sijapenda mimi, sikujivisha your crown.
Niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, tule vibe. I say niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, tule vibe.
Shindi tena, kazi na salamba kaina penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Shindi tena, kazi na salamba kaina penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Hewa Ewa, sha, sha, ewa, sha, ewa, sha, sha, ewa, sha, ewa, sha, sha, ewa, sha, ewa, sha, sha,
yeah. Nafrai ya kwamba game ya rusha, mirudi ya rusha. Nazidi kwa rusha, fundisha, zidi wakilisha. Nafrai ya kwamba mziki nimefanya maisha. Sala zidisha, insha, jia mpya maisha.
Bosa,
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 bosa.
Kibosi, ketu najua, miatese taletea buku. Sene shahuku, haraka raka mkuku mkuku. Nakula kuku, waloiga na wachia upupu. Mambo ni fire, watoto dogo kinitaya. Yani ni haya, kibinadamu inawafaya. Bila na penya, kizuya utahenya henya.
Niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, tule vibe. I say niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, yeah. Tule vibe.
Nimelalia langu pilo, now na masharo, wakiko sakaro, hahaha, uharo. Mbona unfollow, wengi ni mamaro, leo na unfollow.
Shindi tena, kazi na salamba kaina penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Shindi tena, kazi na salamba kaina penya. Popote popote tunate Kenya. Au vipi wanangu?
Kini wena.
Hewa.